isagoo ay garab taagan yihiin xaaskiisa iyo caruurtiisa bannaanka cisbitaal ku yaalla magaalada Nairobi oo lagu daweeyey ayaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua oo xaddii hadlay waxa uu sheegay inuusan hadda lahayn koox ilaalisa ammaankiisa.
I want the people of Kenya to know that as I go home today, I have no security.
Waxaan rabaa in dadka Kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tagayo aanan haysan wax ciidan amni ah, oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan. Haddii ay wax igu dhacaan aniga ama qoyskayga, madaxweyne William Ruto waa in lagula xisaabtamaa. Afayeen oo hadlay booliiska Kenya ayaa VOA u sheegay in sheegashada Gachagua la baarayo isla markaasina lagu casuumay inuu warbixin arrintaasi ku saabsan u soo gudbiyo baarayaasha. Mar uu la hadlayay suxufiyiinta, Gachagua ayaa sidoo kale madaxweyne William Ruto ku eedeeyey xilka xayuubintiisa.
I am shocked by how vicious a man I helped to be president.
Waxaan aad ula yaabay sida xun ee nin aan ka caawiyey inuu madaxweyne noqdo, nin aan aaminsanaa, nin la ii dhibaateeyey taageeradiisa uu sidaasi oo dhan ii xumayn karo. Madaxweyne William Ruto ayaan ka hadleen xilka qaadista lagu sameeyey ku-xigeenkiisa. Gachagua ayaa xilka laga xayuubiyey Khamiistii 17-kii Oktoobar markii uu aqalka sanadku taageeray 5 ka mid ah 11 eedeymo ah oo uu soo gudbiyey baarlamaanka qaranka, kuwaasi oo ay ku jireen ku xadgudubka dastuurka iyo inuu kiciyey nacayb qowmiyadeed. Amar maxkamadeed oo Gachagua helay ayaase ilaa 24-ka Oktoobar hakiyey fulinta qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka, iyadoo gariiqan dhinaca dastuurka ah Charles Kanjana uu sheegay in Gachagua uu sidaasi darteed u sii ahaanayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya amarka ka soo baxay maxkamadda awgeed.
My conclusion is that because the conservatory order has stopped all those things,
gunaanadkiigu waxa uu yahay sababtoo ah amarka ilaalinta ayaa joojiyey dhammaan waxyaabahaasi, waxa uuna si wax ku ool ah dib u soo celiyey madaxweyne ku-xigeennimada Rigathi Gachagua. Sida ku cad dastuurka Kenya ee 2010-kii, madaxweyne ku-xigeenka waxaa lala doortaa madaxweynaha si uu xafiiska u joogo muddo 5 sano ah. Madaxweyne ku-xigeenka waxaa xilka looga xayuubin karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu si culus u jebiyey dastuurka, dembi uu ka galay sharciga caalamiga ah ama kuwa maxalliga ah, iyo anshaxuma weyn. Ma ahan markii ugu horreysay oo maxkamadaha Kenya ay ku lug yeeshaan u garqaadidda dacwadaha xilka xayuubinta la xiriira. Sanadkii 2020-kii, maxkamadda Racfaanka ayaa dib xilkiisa ugu soo celisay guddoomiyihii gobolka Embu, Martin Wambara, kadib markii uu sanadku xilka ka qaaday. 2 bilood ka horna, maxkamadda sare ayaa burisay dacwad ka dhan ah guddoomiyaha gobolka Miru, Kaweri Mwangaza. Sanadkii 2017-kiina, maxkamadda sare ayaa baabi'isay natiijadii doorashada madaxweynaha, waxayna amartay in doorasho cusub la qabto.